ni namanyi ng'ebinyonyi museno ng'olumumbuka mubanga nandi busenga banangi enebalizangeyo erinnya lya mukama w'amanyi ankumye okuwumulamu era nyambye okubeera wano wendowooza byemponye mukama nandibadde siriwo wano nimulamu lwakubeera gwe wabula taata olinaamanyi ni mugenyi mugenyi musi muno bwolituusa ebiyonzire waffe naye webale nnyo mukama wankumye mulamu ense abalina essente basinga abalina ebinjo basinga balungi b'enseeno basinga ddala obulungi bwote bwenkanika webale nnyo mukama webale nnyo kunyamba webale nnyo mukwano webale nnyo munnange webale oli wanjawulo webale omukwano ogwo ani alifaanana nga ggwe taata ayamba abantu nate webale nnyo mukama webale nnyo kunyamba webale nnyo mukwano webale nnyo munnange mukama kimpalula amaanyi ga yesu ganzijula sekati sikyakaaba nawumula sikyasinda simalwa mu bintu byansi eno kuba bisigala mu nsi muno kale okaabira kyabange olw'okuba nga tolina motoka nga ne bw'oliwo mba mu nsi muno era toligenda na motoka okuva munda ya maama ozaaliba oli mwereere ne bw'oliwo mba mu nsi muno olindayo oli mwereere kale byampuna abange byonna bintu byansi eno obulamu buukira essente telya bukoma na muntu abantu be twazaalwa nabo abamu twasomanga nabo bangi batufaako dda zanya tebaza katondo webale webale nnyo mukama webale nnyo kunyamba webale nnyo mukwano webale nnyo munnange webale oli wanjawulo webale omukwano ogwo ani alifaanana nga ggwe taata ayamba abantu ngate webale nnyo mukama webale nnyo kunyamba I'm